Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Moto tugende taxi moto tugende njana hirya hino najya mu Rwanda hose ungeze ku muryango
mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva akabagira ubusa. Ikiganiro cya none cyagarutse ku ruhuri rw'ibibazo biri mu makoperative atandukanye hano mu Rwanda. Yumwi hariko turibanda kuri koperative z'abatwara bagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali. Aravugwa mu murundo w'ibibazo ariko dusangira ijambo ntiyabigiyeho byose, yahisemo kugaruka ku kibazo cy'imiyoborere n'imicungire y'imitungo y'amakoperative. Bwaba ubutegetsi ndetse n'abanyamuryango bayo makoperative, impande zombi zemeranya bidasubirwaho ko habaye ihenyerezwa ry'umutungo mu bihe bitandukanye. Ubutegetsi ariko buravuga ko bumaze ukwezi butangije ivugurura ku miyoborere, imikorere n'imicungire y'amakoperative. Intumbero y'ubutegetsi n'uko umunyamuryango wa koperative yagombye kuba yibamo azi impamvu yabyo kandi mufitiye akamaro mu iterambere. Kugeza ubu harabarurwa amakoperative 182 y'amamotari ndetse n'abanyamuryango hafi 25,000 kandi biganjemo urubyiruko. Koperative ifatwa nk'inzira yoroshye yo kuba umuntu yayinyuramo akishyira hamwe n'abagenzi bagatera imbere. Kugeza ubu kandi harabarurwa miliyoni zisaga 70 z'amafaranga bivuga ko yanyerejwe muri ayo makoperative. Hari n'urutonde rw'abasaga 200 bakurikiranyweho kunyereza imitungo y'abanyamuryango nk'uko byatangajwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu nama yahuje abamotari n'abategetsi. Dusangira ijambo irabaza niba kuba haciye imyaka n'imyaniko bamwe mu bavuga ko batanga imisanzu n'imigabane ishingiro ntibamenye irengero ryayo ayo mavugurura mashya mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative kuri bo hari icyo bivuze. Ayo mavugurura mashya se yabazanye iki gishya kigamije iki? Waba waruzi ko umuntu yambara muri koperative imyaka isaga 20 ariko bisa ntaho ntacyo bimumariye? Dusangira ijambo irabaza impamvu bakomezanya n'ibyo bita ko bitabafitiye umumaro. Ese ako kayabo kanyerejwe ko kazagaruzwa? Reka bimwe mu bisubizo kuri ibi tubisange mu kiganiro kirambuye. Dusangira ijambo kumwe na bamwe mu banyamuryango b'amakoperative y'abamotari muri Kigali, ubutegetsi bukuru bw'amakoperative ku rwego rw'igihugu ndetse na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro dutangiranye na Bwana Francois Iyamuremye abwira abategetsi ko imitungo yabo imaze imyaka 20 n'inyerezwa.
Maze imyaka 24 muri koperative y'abamotari. Imyaka 56. Kuva iyo myaka yose gabe natanze imari ishingiro y'amafaranga 50,000 ubwa kabiri dutanga 30,000 kandi niko twa misanzu. Uyu mwanya ikibazo dufite koperative yacu ya kotaratamonya bayihaye ajesa 7 mu mujyi wa Kigali baduhembye izo ajesa 7 ntabwo tuzi irengero ryose. Izindi twari dufite imodoka ebyiri ya kamyoneti tufite n'ivatiri.
Ikibazo ni iki?
Ntabwo tuzi irengero zabyo nabyo n'amafaranga yabyo aho yagiye bigaragara. Ubwo ndabibwira na kwa minisa w'inganda n'amakoperative kugira ngo nibishoboka azakorere ubugite koperative yacu ya kotaratamonya Nyarugenge.
Mu gisubizo Bwana Vincent Munyeshyaka, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda, yahaye abamotari bibumbiye mu makoperative atandukanye, yabanje kwibutsa ko amavugurura ku makoperative amaze iminsi ariho ari ingenzi.
Turagira ngo tubabwire yuko twatangiye gahunda yo kuvugurura amakoperative ari imikorere yayo. Imikorere tuvuga ni ubuyobozi, imikorere tuvuga ni imicungire y'umutungo yaba amafaranga cyangwa indi mitungo y'amakoperative. Politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi ngo birangire. Ibyo ngo bimenye nta muntu uzongera kubaho kuyarya byo bazayarya ariko bazamenye ngo turahari. Iyo mwitegereza mbona abafite apeti nyinshi cyane ariko twabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare. Turashaka ko amakoperative agira akamaro ku banyamuryango. Reka ngire icyo mbanza gusaba mwebwe abanyamuryango muri hano, tuzi ko muhagarariye abandi, ntabwo muri mwese. Turagira ngo mugire icyizere mu nzego twashyizemo. Inzego zagiye ubu hari abo mufite igingimira mukatubwira n'ubu tukabisubiramo. Turizera ko abantu bose bibye bacunze nabi, turizera ko bose bavuyemo. Muri rusange nimwizere abayobozi mwatoye, twizera ko birenze 90% bimeze neza. Ariko nk'uko nari mbivuze, niba ari aho tugomba gukosora n'aho twiteguye gukosora muzaduhe amakuru. Ikindi twafashe, umuntu wese ndajya n'inama ahangaha, umuntu wese watwaye umutungo wa koperative niyo byaba ari 500,000 ufitirise y'abantu 250,000 buri wese turamukurikirana. Ariko ikintu nashaka kuvuga, yewe numva umuntu yibwirije ugafata nk'ukwezi kumwe, waba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku neza, twamuha ukwezi kumwe akabikora. Niba atabikoze, lisite dufite abantu 230, turabyikurikiranira. Twabigenje no mu nzego zibishinzwe zabikora ku cyumweru. Turagira ngo rero niba abantu bazaba barategujwe kandi ariko dutange nayo mahirwe, nk'umuntu arabona agiye mbona 520,000,000,000 miliyoni zingahe, turagira ngo tubabwire yuko icyo kibazo tugihagurukiye, uwo tuzi twabonye azasoza umutungo.
Maze kumva igisubizo cya Minisitiri Munyeshyaka, nakomereje kuri bamwe mu banyamuryango w'amakoperative bagaragaza ugutakaza icyizere gukomeye.
Njyewe nitwaye muri Mye Francois, abamaze muri koperative imyaka 20, imyaka 20 irashize ndi mu makoperative. Urabona jenoside irangiye nibwo twashinze akitwa amasosiyasiyo kitwa Gasitamurwa, dutanga imari ishingiro y'ibihumbi 50,000 turayibamo. Tumaze kuyibamo bashatse kubisenya baravuga ngo tuyishinge amakoperative. Twatangaga imari shingiro y'amafaranga 50,000, ibyo 50,000 tugatanga n'umusanzu w'amafaranga 300,000 buri munsi. Ibibazo umusanzu w'amafaranga 300,000 buri munsi bakuba n'iminsi 30 n'amafaranga 2,000 bigeze mu 9 n'utundi, ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuza hantu yagiye ajya
imyaka 24
turangije dushinga koperative, dutanga imari shingiro batwinjiza mu makoperative ngo niyo azatubyarira inyungu. Dutanga imari shingiro y'ibihumbi 30,000. Imari shingiro turayitanga, tumaze kuyitanga turagenda. Uyu munsi imari shingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye. Mu minsi yashize nibwo batubwiye ngo tugeze ku 125,000. Uwitwa Gahazi ari uwatuyoboraga muri koperative.
125,000 uravuga kuri buri muntu?
Kuri buri muntu 125,000. Noneho Gahazi manda yirarangira y'imyaka 6, baradusinyiye agatabo turagafite, turangije bashyizeho undi muyobozi ngo asanga dufite imari shingiro y'ibihumbi 60,000. Ubwo havuyeho ibindi 65,000. Ayo mafaranga ni uko yagabanyutse, nanone tuyurwa ahantu agiye. Amaze kugenda ubwo ngubwo ibisobanuro byayo ntitwabibona. Uwavuyeho ejo bundi yagiye atatubwira imari shingiro tugezeho, ahubwo uriho nanone haratubwira ko dufite imari shingiro igeze ku 20,000. Ubwo rero nkibaza ukuntu dusubira inyuma batatwereka igihombo, batatwereka ibyo twagize, kandi twagiye dutanga n'imisanzu kuva dutangira amakoperative.
Reka twumve mugenzi wawe watangira nawe wibwira abakurikira hejuru ya mbere.
Nge nitwa Nsekanabo Vensa, ubarizwa muri koperative ya Jekomo ariyo irimo yakomotsemo umuyobozi ubu ngubu uyoboye Ferwakotamu ari we Ngarambe Daniel. Ngarambe Daniel twabanye guhera igihe gyewe narindi umunyamuryango wo muri Kopere wo muri AGTR yatwaraga amavero y'umoteri twari tuvuye ku magare. Nge narindi muri zone ya Nyabugogo, Ngarambe Daniel ari muri zone ya Remera mu cyahoze kitwa Atavemorwa. Icyo cyahoze kitwa Atavemorwa byabaye ngombwa ko kubera ko hari hatavemorwa ya maveromoteri hakabaho na AGTR ya maveromoteri. Umujyi wa Kigali n'izindi nzego zivuga yuko dukwiriye guhuza havukamo ikitwaga Atamimorwa. Iyo Atamimorwa ivutse yari yobawe na Nzitunga Evode, hanyuma Ngarambe Daniel we yarayoboye zone ya Kimironko mu gihe ngewe narindi Nyabugogo muri zone ya Nyabugogo. Hanyuma twatangaga amafaranga 5,000 y'inyubako ya buri kwezi, arizo nyubako ziri Remera ubu numva makuru ngo zatejwe cyamunara. Bajyaga bahora bahindura amazina y'ibintu ku mayeri yo kugira ngo barye imitungo y'abamotari. Mu bantu batanze ugeze mu bamotari ukabaza amakuru, wasanga hari abantu benshi batanze imisanzu ya 300 ya buri kwezi ya buri munsi, hakabonekamo abatanze 5 by'umusanzu w'inyubako, hakabonekamo abatanze amafaranga y'ikimina y'icyahoze kitwa ikimina. Nge bari barampaye guhagararira ikimina cya zone ya Nyabugogo, ariho abantu banyuraga baka n'inguzanyo bakaje batubeshya ngo tugiye kwishyura amazu ngo ngibibanza bo aho bita mu matunda naho bita hehe amafaranga tukayatanga. Jyewe nabaye uhagarariye icyo kimina n'igihe bajyaga kubikuza amafaranga bavuga ngo bagiye kugura ikibanza cyo mwitunda, ndi mu bantu basinye kuri iyo sheke ya nyuma. Maze kubona yuko ibyo bintu byose birimo amayeri y'ubujura bukubiye ku bantu bamwe ari we wita Nzitunga Evode n'abandi bantu na Ngarambe n'abandi ba perezida bari bageze kuri bangahe, ngewe mbivamo ndabihagarika. Kuva ubwo byabaye ngombwa ko tujya hariya muri Jekomo, habaho ibyo kuvuga ngo bijye mu makoperative. Bigiye mu makoperative twebwe badusaba ko twongera gutanga indi mugabane w'300,000 wo muri Jekomo, ari nayo Ngarambe yarabereye umuyobozi, ari nayo iri gushyirwa mu majwi iyi saha. Nge ndi umunyamuryango wa Jekomo. Twebwe rero mwumvishe ngo nabafasha myumvire, twahagurutse mu buryo bwo kurwanya akarengane n'akajagari bikomeza gukorerwa abamotari. Twagerageje kwandikira inzego nyinshi zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga hari inzego zigenda zikingiriza ikimotari abayobozi b'abamotari kugira ngo habeho inzira yo gukomeza kugira ngo barye umutungo w'abamotari.
Izo nzego uravuga nk'izihe mwandikiye?
Izo nzego twandikiye RURA, mu twandikiye RCA. Mu minsi hariho ibibazo bitandukanye byerekeranye no gushyiraho amatora, twandikiye RCA tuyibwira uko amategeko avuga.
RCA uravuga ikigo
gishinzwe amakoperative. Turabwira tuti aya mategeko mwadushyiriyeho iyi ngingo ivuga twabyanditse mu nzandiko ivuga yuko abari bakurikiranye mu majwi iyo bibaye ngombwa yuko baba batagitowe bazamutse mu zindi nzego basimburwa n'abari babakurikiye mu majwi. Muri make RCA twayibremingaga yuko idakurikiza amategeko nk'uko yashyizweho.
Na uri umumotari umaze imyaka ingahe?
Ngiye maze imyaka igiye kugera muri 6 mu kimotari. Nagiye ngerageza no kubamo n'umuyobozi amakuru yose nyazi neza muri Jekomo, nyazi neza n'ubu ugiye kureba muri Jekomo aho umunyamuryango yinjira atanze 300,000 by'umugabane, ubabwiye ngo bagabane Ngarambe Daniel agiye kujya ku rwego rwa Feda rwa Kotamu, yarasiza yariye yose. Kuko n'ubu ngubu ugiye kuvuga ngo abanyamuryango uko bahari nibagabane umutungo wabo, byarangira nta na 5 bibonetse kandi dutanga n'umusanzu wa buri kwezi.
Uravuga nk'umuntu wize ndabikeka.
Narize.
Wize amashuri angahe?
Nije amashuri 6 yisumbuye.
Uri umuntu navuga usobanutse. Kuki mutabaza mu buryo bufatika? Kuki mudakurikirana ibyaha?
Tugerageza kwandika inzandiko amapuresibusi yo tuba tugiye tuyafite. N'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari, bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema agatsiko. Kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta dushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya. Tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere, umva bari kutubwira ngo bazabisubiza. N'ubu ngubu ninjye utinyutse kuvuga ibi, abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo inkuru ikizirabaho ngo turafungwa ngo turaregwa n'ibiki n'ibiki. Ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana ariko nashize ukuri ahagaragara
mugenzi wawe aravuga ko amazi imyaka 24 atwara moto wavuga ko wavuye kucyugera kuki
ngewe ya muri Francois ntacyo navuyeho ntacyo nagezeho uyu mwanya mfite twaguze imodoka ebyiri
muri cooperative
muri cooperative za cooperative yacu camionette ni voiture izo modoka zaragurishijwe ntituza amafaranga yazo zagurishijwe ntituza aho zagiye ntituzi nabazi kuze nuko byagenze ntirigeze batubwira uko byagenze umujyi wa Kigali waduhembye Algesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge izo Algesa zirindwi Algesa imwigura miliyoni 3,500,000 ni miliyoni 3 n'igice zose zaragurishijwe ubwo ni miliyoni 21 n'enye n'ibindi birenga ubwo ni miliyoni 20 n'enye n'igice nawe ni miliyoni 20 n'igice izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye hari miliyoni 7 bavanyemo bazanye ngo muri cooperative z'imituri zacu twatangira amafaranga y'imisanzu izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye ntabwo tugaragarizwa ibyazo kandi dufite kontawe iyo batugabanyiriza imari shingiro batatwerekana inyungu z'ibyo twagezeho noneho rero ugasanga hari ikibazo gikomeye
iyo urebye mu myaka 20 nini ubona umaze gutanga mu nkangahe uvuga ngo ntaguzi
ntabwo nanayabara ntabwo nayabara 20 naye kuba ni imyaka 24 ukubena amafaranga 300 ya buri munsi twagendaga dutanga noneho ubageze ku 500 bya buri kwezi tutanga buri kwezi byashyizweho na RC nge ntabwo nize ndi umuturage usanzwe ntabwo nigeze ngera ku ntebe y'ishuri
ariko uzi kubara amafaranga
ariko nzi kubara amafaranga
reka mbabaze buri muntu ikibazo kimwe kimwe
uvuge
ndi kubera iki mubona babarya kuva muri cooperative bisaba iki utayibayemo ntabwo wakwitwa umumotari
ntabwo wakwitwa umumotari uwo mwanya bakurwanya nahari abahuza bivuga ko utari muri cooperative bagiye gutangira kumuhiga utari muri cooperative ntabwo yakorera i Kigali niyo cyo kibazo dufite n'umusanzu twawuhagaritse mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo turebe ko byakwisubira nabwo ubu ngubu ntabwo batwemera nk'abanyamuryango kandi twaratanze imari shingiro y'ibihumbi bingana gutya
tugende tuvugana
reka ubwo urumva akaba ari ikibazo dufite noneho nkavuga nti sinzi ikibazo twebwe tuzagira nawe ukubye n'amezi 28 uri kubona amafaranga 300 ya buri munsi n'ibihumbi 900 bya buri kwezi reka tubare ko tuteranya ukube n'ibyo bihumbi 900 umva amafaranga umuntu yatanze none ukube n'ibihumbi 50 natanze ninjira muri asita mugwa bwa mbere noneho ukube n'ibihumbi 30 natanze ninjira muri cooperative ndi umumambure fondateri nasinye mu bantu ba mbere ugasanga nabyo ari ikibazo
nari maje mugenzi wawe nti kuva muri cooperative bisaba iki
kuva muri cooperative bisaba ko wakwandika urwandiko ruvuga ngo musubize umugabane wanjye natanze ukabyandika ubisaba ariko niyo ubyanditse bisaba ntabwo ubasha kuba wasubizwa aya mafaranga niyo babiguha ubwo uba wimwe uburenganzira bwo kuzongera kubona icyo wakora mu muhanda kandi ntiharebwe ikibazo gitumye uvamo byibura ngo abe aricyo gikemurwa ahubwo bakavuga ngo ubwo wabaye uwananiranye kuko watambukije ikibazo cyawe cyumvikana cy'uko umutungo wawe ubona uwigita ni gute watanga umusanzu w'ibihumbi 30 ni gute watanga umugabane w'ibihumbi 30 hadashira imyaka 2.5 bya buri kwezi bikarangira bakubwira ko muramutse mugabanye nta n'ibihumbi 10 byaboneka uri umuntu uzi ubwenge uri umuntu uzi kubara icyo gihe bihwanye no kuvuga ngo uyu muntu yariye umutungo wa koperative
none ubutegetsi burizeza ko kigiye gukemuka mu byakiriye
mu nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka niyo twanditse amaretire niyo twanditse amaretire avuga yuko twariwe amafaranga yacu birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere nibyo byastaramorwa n'iki n'ubu twumva ngo amazu yarongeragurishwa kandi yararuhiwe n'abanyamuryango benshi batandukanye
abana nayo barushe ku bagore babo bamwe
baravuze bati bagiye kugikemura
ntacyo bazakemura baratubeshya baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nawo muri RC
kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde
bararufite ariko wagira ngo barasangira iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga ahubwo ndashimira abanyakubahwa abaminisitiri babiri minisitiri wa transport wadusuye akaduha ijambo na minisitiri w'inganda n'amakoperative badusuye bakemera ko tuvuga ibi bibazo abandi bose ntibajye bemera ko tuvuga n'ubwa mbere n'ubwa nyuma tuvuze ubundi bari baratuzije ijambo kuvuga
bazabambera
amashyi barakose
ikibazo gihari tuba dufite impungenge nk'uko tuba tuvuze n'ibi ngibi
ko inkurikizi ishobora kubaho bakaba abana guhohotera abana kugonga bakuziza ubusa kubera ko watambukije ibitekerezo byawe bizima byubaka ntabwo turwanira ubuyobozi nta n'uwo dushaka kugira ngo turashaka yuko amategeko ashyirwa mu bikorwa n'amabwiriza leta yadushyiriyeho umurongo mwiza ngenderwaho niwubahirizwe
murashimye
murakoze
Muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turareba ibibazo by'imicungire n'imiyoborere y'amakoperative ku batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali. Muracyumva Echo bagira ubusa. Ikiganiro ndagisoreje kuri Professeur Jean Bosco Harerimana ukuri ikigo cy'igihugu cy'amakoperative RCA mu mpine. Nawe aratangira asobanurira iby'imivugurure n'imicungire y'amakoperative.
Iki gikorwa kimaze ukwezi rero dukora twari tugambiriye kuvugurura imicungire n'imiyoborere y'amakoperative. Cyane duhera kuri abamotari kubera ko urwego rwakunze kugaragaza ibibazo hanyuma twahereye kuri koperative z'ibanze turangiye dutoresha unions dukurikizaho federation ubu inzego zose zihari nishya zifite abantu bashya badafite imiziro kandi koko batakoranye nabi n'amakoperative rero basanzwemo ubu koperative dufite uyu munsi n'inzego zirimo z'abanyobozi cyangwa ngenzuzi na bari gukora koko ku nyungu z'umunyamuryango wa koperative ariko mbere wasangaga hari nka perezida wabaye igitangaza afata ibyemezo cyangwa ari nkawe ukontrola koperative yose kandi ntakore koko ajyana mu nyungu z'abamutumye ariko ubu ngubu nk'uko mwabyumvise nk'uko mwahoze muri kubibona abanyamuryango muri rusange barishimye bishimiye impinduka zabaye kubera ko n'ibyemezo byatangiye gufata mu mezi abiri zimaze koko birafatwa bishingiye ku byifuzo by'abanyamuryango ba koperative zose byaba byitwa imisanzu cyangwa imari shingiro ibyo niryo shingiro rya koperative ariko koperative uyu munsi dufite twashoboye gukora ivugurura nuko twifuza ko baba babandi bari bashinzwe imicungire yabo bahugurwa ubu n'amahugurwa tumazemo iminsi twahuguriye abayobozi batowe ariko n'abashinzwe gukora imicungire umunsi ku wundi nabo baratureba turashaka kugira ngo abanyamuryango ba koperative cyangwa abayobozi ba koperative bagire ubumenyi bushobora gutuma bakurikirana babandi babacungiraga ariko ikindi mwumvise hariya ni uko twashyizemo n'ikoranabuhanga ubu kwakundi abantu bajyanaga bakoreshaga impapuro ubu ngubu tugiye kujya twishyurana dukoresheje mobile money cyangwa Airtel money cyangwa ubundi buryo buri bujyanye n'icyerekezo igihugu turimo cyo kwimakaza ikoranabuhanga mu mikorere yacu ibyo byose rero ni bimwe mu byo nk'ingamba twashyizeho mu rwego rwo gutuma iyi misanzu tuba twavuze ngo nibayitange bashobore gufasha bagenzi babo icyo ni kigega kimwe mu kigega kiba kiri muri koperative no gufasha bagenzi babo ariko ikindi wenda cyo kuba bakora nk'ishoramari ahandi iyi misanzu bakoraga kenshi nuko inteko rusange ya koperative yabaga yarafashe umurongo ikavuga twe turashaka wenda kuzubaka kimwe mu mazu hano muri Kigali
baravuga imitungo yabo yanyerejwe mwewe mu kigo cy'amakoperative mufite amafaranga angahe bagaragaza ko yanyerejwe cyangwa se
dufite dosiye twahaye Rwanda Investment Bureau aho harimo miliyoni zigera kuri 72 zaburiye muri aka kavuyo kamaze iminsi k'imicungire mibi y'amakoperative icyo kiri muri icyo ni kimwe mu byatumye tuvugurura imiyoborere n'imicungire mu makoperative y'abamotari ariko ubu bose ibyo byose nkubwiye biri kuri urwego rushinzwe ubushinjacyaha ariko kimwe mu byo turi gukora nuko twumvise ko twabahaye ukwezi kumwe ko harimo abanyereje cyangwa ibihumbi bitanu hari abo turi gushinja ibihumbi 20 ayo ni amaudite yacu hari abo turi gushinja ibihumbi 100,000,000 ariko abo bose duteganya ko ababa bayazanye mbere y'ibyumweru bibiri kuri lisite bazavaho abata bayazanye ni accountability turagira ngo umuntu uri muri koperative yumve ko umutungo we koko witaweho ucunzwe neza kandi ko no kuba ndimo ndi gutanga umusanzu nta uzatinyuka gukoresha uwo mutungo uko abonye mu nyungu ze turagira ngo twimakaze uyu muco kuvuga ngo niba ntowe n'abanye niba ngira ukizere n'abanyamuryango nkatoro ni gute iki kizere nta gifusha ubusa naho ibyabaye byarabaye uturi gukurikira kandi tuzi neza ko mu byumweru bibiri biri imbere abambere bazaba batangiye kubona inyungu kuri byo kuburyo rwose niyo micungire mibi muri kuvuga n'imiyoborere mibi izaba amateka
ibi muvuga inkuri ya wenda dufasha uri uvuga ko amazi imyaka 24 atanga imisanzu n'imari shingiro nje namuganirije numva yataye ikizere wenda bagenzi be murabwira iki
iri ya cooperative uri ya munyamuryango wabaje ikibazo ni numwe ariko si numwe kuko hari nabandi wenda dukeka bahuje ibazo nawe kurundi ruhande ariko hakaba abandi banyamuryango bateye imbere hari abatangiriye ku kimotari bakodesha amamoto bafite abo bita aba boss uyu munsi biguriye amamoto yabo imwe ebyiri eshatu hari nabandi bavuye mu kimotari ubu ngubu bari mu yandi makoperative ashinzwe gutwara abantu akoresheje imodoka abo baratangiriye ku makoperative byumvikane neza ko uko gutakaza ikizere kuwo mwahuye nawe nta byera ngo te hariho abo byagendekeye neza ariko hari abandi harimo nuriya bitagenze neza ariko ikizwi neza mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa mu nzira y'iterambere nk'iki cyacu koperative ni imwe mu nzira ishobora gutuma ubushobozi buke tubushyira hamwe tugakora ikintu kinini kandi kikatuzanira kikaduteza imbere yewe tukagenda dukura ku buryo umwe ku giti cye uko bigenda bizamuka agenda nawe akura akira bikarangira abari bari muri koperative bose babaye abashora mari ku giti cyabo
dusoza ikiganiro muri zeza abanyamuryango w'amakoperative ko ako kayabo kanyerejwe azagaruka
cyane no mu murenge sako twarabikoze mu murenge sako mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe n'ibihumbi 700 na miliyoni 700 ariko uyu munsi tuvugana hamaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500 murikumva ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye ingamba twakoresheje ku mirenge sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu murenge sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari kandi abamotari bo mwabonye ko aho byatangiye gukora dufite naho twakwerekana biri gukora neza kugira ngo twerekane n'abandi ko bishoboka nibwira ko nk'ahantu muri Kigali mu mujyi wa Kigali koperative zisigaye ntabwo zirenze ebyiri zifite ibibazo turi kurwana nabyo ariko abandi byatangiye kujya mu murongo koperative rwose ntabwo ari ibanga nk'uko mwabyiboneye ni inzira nyayo yatuma umuryango wanjye nananiwe kuwutunga cyane ku bamotari mutunga binyoroheye ariko n'ikindi niba nta n'inzu nari mfite nkaba nakubaka nkaba nakodesha nkishyura neza nkaba rwose ntatandukanye n'abandi bakozi bakorera mu zindi nzego z'akazi
ukurikije uko bigaragazwa mu yandi makoperative byumvikana ko ikibazo cy'inyerezwa ry'imitungo y'abanyamuryango gishobora kuba kiri hose aha ku itariki ya 19 z'uku kwa gatandatu Profeseri Harerimana yatangaga isura rusange ku bayobozi b'amakoperative yo kubitsa no kugurizanya azwi nk'imirenge sako mu gihugu hose
mu rwego rwo kubaha ishusho nyayo ubu mu myaka 9 ishize imirenge sako imaze kwibwa cyangwa imaze gutakaza miliyari na miliyoni 700 muri kuva akora amafaranga menshi amaze kugaruzwa nta nubwo ageze kuri 20%. Ubu muri iyi kampeni twagiyemo ubu ni uko abantu bagiye gukurikiranwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi turava hano dutanze na deadline abashoboye kwishyura bishyure abatabishoboye turabajyana baratwishyura ku ngufu turakoresha imbaraga
inshuti bakunzi badusangira ijambo aho niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye none dushimiye uruhare rwa buri wese mu kiganiro abarimu dukurikiye namwe turabashimiye tunabararikira izindi gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na Echo bagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.